Kudalilabe sura sappo e jowenayi. Aya cappande didi e go'o. Yaaki cappande nayi e go'o. Hawre nder gariiri aafisa. Gada fi dum don fu, bulusubi tokka laawol leyde Makedoniya e Akaya yaaki Urushalima. O wi'i, gada mi yahi ton, dole mi yaha gariiri Roma ma. Se o lili wallaybe mo dido, Timoti e Erastus, ɓe njaha leydi Makedoniya. Kanko bo o wali balɗe nder leydi Asiya. E carel ngel, hawre maunde ummi nder leydi Afisa, dow laawol jomirawo ngol Bulus ekkitinta. E wodi goɗɗo bayillo ajurfari, biyeteɗo Dimitrius. E mo waɗa cuuɗi pamari, ɗi mauninki Allah maɓɓe, ɗi ajurfari, nanduɗi e gunki maɓɓe debum, biyeteɗum Artemis. Naa ceede seɗɗa o heɓanta ɓe, kanko e ɓe o huudata. Sey o hawriti ɓe o huudata ɓen, e woɓɓe gaɗoɓe iri kuugal ngal. O wiiɓe, bandiraaɓe am, on andi kuugal nga'al, e waddana en ceede ɗuɗɗe. Kadi ma, on nani, on gi'i ko Bulus waɗata. E mo selna yimɓe ɗuɗɓe, naa ɗo nder gariiri Afisa tan, amma haa nder leydi Afisa fuu. E mo wi'aɓe, Allahji ɗi yimɓe ngaɗi e juuɗe maɓɓe, naa ɗi goongaji. To en aldiimo non, yimɓe bonnay inde kuugal meɗen. Naa kanjum tan, ɗon ma, ɓe bonnay inde suudu mauninki Allah meɗen, Artemis mawɗo. Nden ɓe alay teddinki mo, kanko mo jooɗiiɓe leydi Asiya, e duuniyaaru ndu fuu mauninta. Nde ɓe nani non, ɓerɗe maɓɓe metti, ɓe ngulli, e ɓe mbi'a, Artemis mo Afisa kanko woni mawɗo. Hakkiilo yimɓe gariiri ndin fuu ummi. Ɓe njahi ɓe nangi Gaius e Aristarkus, yimɓe Makedoniya, jaadoɓe e Bulus. Ɓe ndasi ɓe, ɓe njaari ɓe njayri to yimɓe gariiri kawritata. Bulus e yiɗi nattuki nder moftorde nden, amma tokkuɓe Yesu kadi mo. Haa e woɓɓe nder mawɓe leydi Asiya, digoɓe maako, lilonoyimo, toriimo to o natta wigeere nden. E carel ngel hakkiilo hawrutuɓe fuu njiiɓake, koo moye e ka wi'ata. Gam ɗuɗɓe nder maɓɓe, anda ko hawriti ɓe. Yahudanko'en ngartiri Alijanda, metoo gam maɓɓe. Woɓɓe nder hawrutuɓe ɓen, mbi'imo o meta. Sey Alijanda ƴefti jungo, gam ɓe de'ita o metana ɓe. Amma nde ɓe anditi o yahudankeejo, ɓe ngaɗi awaaji ɗiɗi e ɓe mbi'a e sembe. Artemis mo Afisa kanko woni mawɗo. Amma nde bindoo gariiri ndin de'itini ɓe. O wiiɓe, onon Afisanko'en, koo moye e andi ɗo, Afisa woni to ɗum reenata suudu mauninki Artemis mawɗo, e hayre maako jenoynde daga dow. Wala baawayɗo yedduki ɗum, gam non e haani pukkinon ɓerɗe moɗon, paame e ko ngaɗoton. Yimɓe ɓe ngadduɗon ɗo, ɓe ngujjaayi koo ɗume nder suudu do'aare, ɓe kuɗaayi Allah meɗen. To Dimitrius e ɓe o huudata, e ngiɗi wullaaki goɗɗo. Suudu kiita e maɓɓiti, e woodi gaɗoɓe kiita, sey ɓe ngulloyo ton. To bo e woodi goɗɗum ko njiɗɗon ɓurɗum non, sey njaaron ɗum to mawɓe gariiri, ɗum moƴƴine. Hande en nder caɗɗum, ɗum wullorte en umminki hakkiilo. Wala bo ko keɓeten mbi'en dow hawre umminde hande, en mbaawata kocken ceeda geetum, ummin ɗum hawre nden. Nde o wi'i non, o wi'i yimɓe ɓen cankito. Nder aayaaje ɗe en nani no Dimitrius bayillo cuuɗi gunkiiji ɗi ajurfaari umminiri hakkiilo yimɓe. Nde o yi'i coggu maako ko luumo maako e yaatira gaɗa. Gam e dalila waajinki habaru belɗum ɗum Bulus waɗata. Yimɓe ɗuɗɓe e koolo annabi Iisa e ala jagganaaki gunkiiji. Aaya cappanɗe ɗiɗi e go'o yaaki cappanɗe ɗiɗi e ɗiɗi wi'i. Gada fii ɗum ɗon fuu, Bulus suɓi tokka laawol leyɗe Makedoniya e Akaya yaaki Urushalima. O wi'i, gada mi yahi ton, dole mi yaha gariiri Roma ma. Sey o lili wallayɓe mo ɗiɗo, Timoti e Erastus, ɓe njaha leydi Makedoniya. Kanko bo o wali balɗe nder leydi Asiya. Gada fii ɗum ɗon fuu, waato gada yimɓe ɗuɗɓe, ngarti tokkuɓe annabi Iisa. Bo nonno nanɗen nder aayaaje ɗe njanguɗen to gaɗa, haama e darnooɓe, duuɓi, ali kuugal mu'en ngal rarnuki, ɓe nguli ɗereeji maɓɓe ɗuɗɗi ɗi ceede. gam tabbitin ki be ali kugal mabbe kallungal be tokkake annabi Isa e bernde go'o. Daga don sai Bulus darwi tokkirki leyde Makedonia e Akaya yaki Urushalima. Daga Urushalima bo o yaha gariri Roma, wato birniwar Roman ko en mangol ko leydi Italia joni lamotobe leyde duniyaru e cerengel. Amma ko Bulus dilla o lili Timoti e Erastus balloɓe mo njaha leydi Makedonia, kanko bo o da'iti nder gariri Afisa tawo. Aya chappande didi e tati wi'i, e carengel haure maunde ummi nder leydi Afisa dow lawol jomirawo ngol Bulus ekkitinta, wato dow tokkuki annabi Isa. Amma ɗume woni dalila umminki haure nden? Aya chappande didi e nayi yaki chappande didi e jowe didi wi'i, e wodi goɗɗo bailo ajurfari biyeteɗo Dimitrius, e mo waɗa cuuɗi pamari ɗi mauninki Allah maɓɓe ɗi ajurfari nanduɗi e gunki maɓɓe debum biyeteɗum Artemis. Na ceede seɗɗa o heɓanta ɓe, kanko e ɓe o huudata. Sey o hauriti ɓe o huudata ɓen e woɓɓe gaɗoɓe iri kuugal ngal, o wi'iɓe, bandiraɓe am, on andi kuugal nga'al e waddana en ceede ɗuɗɗe. Kadi ma on nani, on gi'i ko Bulus waɗata, e mo selna yimɓe ɗuɗɓe, na ɗo nder gariri Afisa tan, amma ha nder leydi Afisa fuu. E mo wi'aɓe, Allahji ɗi yimɓe ngaɗi e juuɗe maɓɓe na ɗi gongaji. To en aldimo non, yimɓe bonnay inde kuugal meɗen, na kanjum tan ɗon ma ɓe bonnay inde suudu mauninki Allah meɗen Artemis mawɗo. Nden ɓe alay teddinki mo, kanko mo joɗiɓe leydi Asiya e duniyaru ndu fuu mauninta. Ɗo en nani nde Dimitrius bailo cuuɗi gunkiji ɗi ajurfari yi'i luuma muɗum ko coggu muɗum e so'oro gaɗa gam yimɓe ɗuɗɓe e tuuba e ala mauninki gunkiji e tokka annabi Isa e dalila waaju Bulus. Gam non en nani Dimitrius hauriti yimɓe ɓe o huudata, o holliɓe lallay to ɓe ngaɗa e goɗɗum gam ɓe darna Bulus daga waajinki habaru belɗum, ɓe ndullay ko ɓe nyamata. Ɓe yiki maɓɓe Bulus e selna yimɓe ɗuɗɓe gam emo wi'a yimɓe, Allahji ɗi yimɓe ngaɗiri juuɗe mu'en na ɗi Allahji gongaji. Aya chappande ɗiɗi e jeweetati yaki chappande ɗiɗi e jeweenayi wi'i, nde ɓe nani non ɓerɗe maɓɓe metti, ɓe ngulli e ɓe mbi'a, Artemis mo Afisa kanko woni mawɗo. Hakkilo yimɓe gariri ndin fuu ummi, ɓe njahi ɓe nangi Gaius e Aristarkus yimɓe Makedonia jaadoɓe e Bulus, ɓe ndasi ɓe, ɓe njaari ɓe njayri to yimɓe gariri kawritata. En nani nde ɓe nani ko Dimitrius ardiɓe maɓɓe wi'iɓe, ɓerɗe maɓɓe metti, ɓe ngulli e sembe, ɓe manti gunkiya maɓɓe Artemis ndewa e ɓe mbi'a, Artemis mo Afisa kanko woni mawɗo. Nder mone ɓe njahi ɓe nangi Gaius e Aristarkus yimɓe Makedonia higoɓe yaadu Bulus, ɓe ndasi ɓe, ɓe njaari ɓe njayri to yimɓe gariri kawritata. Aya chappanɗe tati yaki chappanɗe tati e ɗiɗi, Bulus e yiɗi nattuki nder moftorde nden, amma tokkuɓe Yesu kaɗi mo, haa woɓɓe nder mawɓe leydi Asiya higoɓe maako lilonoyimo torimo to o natta wigeere nden. E carengel hakkilo hawrutuɓe fuu njiiɓake, ko moye e ka wi'ata gam ɗuɗɓe nder maɓɓe anda ko hawriti ɓe. En nani Bulus e yiɗi nattuki nder moftorde nden, amma tokkuɓe annabi Isa e higoraaɓe maako kaɗi mo, gam e yiki maɓɓe to Bulus nattoyiɓe ɓe mbaraymo. Gam e carengel hakkilo hawrutuɓe fuu njiiɓake, ko moye e ko wi'ata gam ɗuɗɓe nder maɓɓe anda ko waɗata, kamɓe dey ɓe ngi'i hawrinde yimɓe ɓe ngaroyi, ko moye bo e iri haala muɗum. Aya chappanɗe tati e tati yaki chappanɗe tati e nayi wi'i, yahudanko'en ngartiri alijanda metowo gam maɓɓe. Woɓɓe nder hawrutuɓe ɓen mbi'imo o meta, sey alijanda ƴefti jungo gam ɓe de'ita o metana ɓe. Amma nde ɓe anditi o yahudankeejo, ɓe ngaɗi awaaji ɗiɗi e ɓe mbi'a e sembe, Artemis mo afisa kan ko woni mawdo. Do, Yahudan ko en ngidi lota ko emu in. Gam non, be cubi goddo biyetedo Alijanda. Gam meta e battudi mabbe. En nani, de Alijanda yeftani be jude. Be nde ita gam o metana be. Amande be pami o Yahudan kejo. Be peidi metuki sembe e be mbia. Artemis mo afisa kan ko woni mawdo. Be ngadi ka wiuki non sembe ha awaji didi. Sende bindo gariri ndin, wari metani betau bende iti. Aya chapande tati ejowi, yaki chapande nai. Owibe, onon afisan kwen, komo ye andido, afisa wani totumrena tasudu maunin ki Artemis maudo. Ehaire mako jeno inde dagadou, wala bawa ido yeduki dum. Gamnon ehani putkinon perde modon, pame eko ngadotun. Yimbe bengaddu dondo. Bengujjaye kodu mender sudu doare. Bekudaye alla meden. To Dimitrius, ebe ohudata. Engidi ullaki goddo. Sudu kita e mapiti. E wodi gadobe kita. Sebe ngullo yoton. To boe wodi goddum konjiton burdum non. Senjaron dun to maube gariri. Dum mo ine. Hande enderchatum. Dum ullorte en ummin ki hakilo. Wala boko chepeten bien do haure umminde hande. En bawata kwekken cheda getum, ummin dum haurenden. Do, bindo gariri din esti imbeben, e motabiti na nabewiki, aikomo ye andi, afisa weni, tot umrena tasudu maunin ki alla mape Artemis maudo. Gamnon komo ye andi, wala geddo duum. Der sudu tope maunin ta alla mape Artemis, e wodi kaya manga, nga sipa debbo. Bandu maga fuum yendi. Ebe mbia, diga donga yenoi. Gamnon e jama nudum, ebe mauni nanga. Do wiki kanga hokata be baraka ajesa. E daingol, e mardiji mape. Bindo gariri afisa. Nyamri yesu e wajin ki imbeben. E mowiabe, e pukitina hakilo mape. Bebopama ko bengadata. Gamtolamu Roma. Nangirabe e laifi umminki hakilo imbe e mere. To habe ali non wadi bobe natta itati. Gam non owibe. To Dimitrius e yimbe mudum. Engidi hullo yaki goddo. Sebe njaha sudu kita. Gam e wodi gadobe kita ton. To bogotum fere bengidi. Sebe njara halakan to maube gariri. Gam dum mo inakan derkwebum. Nase to be ummini hakilo yimbe. Nde yimbe bebe nangi. Bengujjaye goddum der sudu dupe mauninta alla mabbe. Ndembo be kudaye Artemis alla mabbe. Sebe njofi, gambe ngadaye gotnum kalludum. Aya chapande na yego owi. Nde owi non, owi yimbe benchankito. Digadon, hala rei, yimbe benchankiti, komo ehoti uro mudum.